babe. I'm falling in love.
It's Will Downing, Falling in Love. Always a good feeling. 19 minutes past 10 o'clock. It is Vuma 103. This is Till Noon. I'm Vanessa Marawa into the second hour. And this time on a Monday. It's going back to my roots, and every Monday we get in touch with our culture, our traditions, our heritage. It is Heritage Month, after all. It's not just Spring Month for all of us who are excited to see the sun shining. It is also time to look into our heritage, where we come from, where we're going. It always helps to keep us grounded as we kick off the week. This morning, I'd like to welcome back to the show Ubaba Uvivi Omkize. But the topic here to Namhlanje, we're going to be talking about abantu abaningi bayasho ukuthi what's going on in the world today. All of a sudden, everybody, we are twice, all of a sudden, what is up with our tradition? Why has it been quiet for so long? What is happening? Well, we'll get to the bottom of that in just a bit with Ubaba Uvivo Mkize. All right, we do seem to have Ubaba Uvivo Mkize back on the line with us. Good morning, Baba. Welcome to Vuma 103.
Good morning, Vanessa. Good morning with your partners in the studio as well as to the listeners of Vuma FM.
Right, it's spring day, or not really. It was spring day yesterday, but it is the month of where spring begins, and it's also Heritage Month for us, Baba. So yeah. This is a good time for us to get into the topic that you suggested this morning on why all of a sudden, for an observer, ungathi is all of a sudden, but there's a resurgence of our traditions. Abantu abaningi are going through the process of the initiation. Kuningi okwenzakalayo. From the beginning, why is it that all of a sudden it seems like this is the case?
Thank you very much, Vanessa. Siyabonga kakhulu. Okokuqala ngisho ukuthi ke this is the month, iyona nyanga lena ededicated njenganenyanga yokubhekelela amagugu ethu. But as much as siye senze sithi ke inyanga yokubhekelela amagugu, but kuningi osekwenzeka no futhi ebengenzeki ekuqaleni, of which kufanele sibe very observant ekutheni sibheke sizibuze, and we do a lot of research kukona ukuthi ngaka kube yini. For instance, if you look back ngesikhathi sokufika kaJan van Riebeeck eSouth Africa, now abantu abamnyama babekhona, abantu abamnyama they had the land, abantu abamnyama they had their own traditions, values, ancestral wisdom and so on. Babe nendlela babe communicate ngayo nabantu bakubo and so on. Now as much as we know, I won't repeat history ukuthi ke kwenzakalani, kwagcina ke lapho ke kuba khona ke ubandlululo, kuba khona ukuthathwa komhlaba and so on. Now seemingly uma ubheka emuva, we are coming from a tradition yongabhali phansi, a tradition ukuthi izinto zethu bedluliselwa ngomlomo, kanti futhi khona lapho we had our own thinkers, of which I call them organic philosophers, ababesho izinto ezazihlonishwa ngaleso sikhathi ukuthi makuzokwenza ukuthi umuntu asho bese kuyabhekelela. Now luhlakazileke ubandlululo kakhulu, i-colonization isishayile, sashaywa nayo iy'nkolo eziningi ezahlukahlukene eziye zathweswa emahlombe ethu. Okuningi I think amathongo ethu aye ahlehla, athe mehlehla ayeseqala ukuthi abukele. Now ke namhlanje into engifuna ukukhuluma ngayo kakhulu, Vanessa, ukuthi there's this thing engi-observe kakhulu, engazi ngabanye abantu bayayi-observe yini, where now especially at schools uthola iy'ngane manje zigqoka amabhayi, uthola iy'ngane zifaka ubuhlalu, uthola iy'ngane manje ziyahlukumezeka, ezinye ziyacelelwa ukuthi no, ningaphuthumi nina abadala, ake simmele umntwana afunde ngaphambi kwani nenze umsebenzi wenu and so on. But my problem is this: are we not then not listening lezi ingane into eziyikhulumayo? Ngoba omunye umzali uthi ingane iyaye iweqhuleke kwenye inkathi iwe esikoleni, mayisiwile makuye intombazane bese kugubhodla ikhehla, khuluma ikhehla, lisho everything. Now even that in democracy now kuye kwakhululeka manje naleli moya yamathongo eyayikhona even nomveli Ncangi naye manje waqala manje ukuthi akhululeke esizweni sethu thina abantu abamnyama la ke manje ke sekubuya ngeingane ikakhulukazi. Why I'm saying this because iwari yami ileyo ukuthi zonke lezi ingane ezibukeka sengathithizi zingenwa abantu abadala and bese sizishisa amagobonga ezinye bese sizithwasisa. Are we doing the right thing now? Have we listened to these kids ukuthi kwenzakalani kubona? Ngoba uma ubheka kahle ekuthwaseni bayathwasa abantu, but the problem at the end of the day you don't know ukuthi uthwasela ini unikezwa ini. Now my gut feeling is that I suspect engazuthi kulezi ingane kubuya lento okuthiwa inkunzi semathuleni ukuthi now these are the people abazoqala manje bakhulule oyise nonina. Yingakho manje uthola ukuthi oyise nonina bayaxakeka ukuthi what's going on kulezi ingane zethu. Othisha ezikoleni baxakekile manje ingane ikhuleke esikoleni iwe angazi ukuthi uthisha uzokwenza njani. Now ama psychologists angene now enza umsebenzi wawo. So ke lithi ke elami ke we have to look deeper than we do kulezi ingane okwenzakala kuzo nalezi zinto ngoba I don't think ukuthi zonke kwenzeka lokho ngoba kuthiwe zoba mhlamba abathandazi or izangoma or whatever the case may be but ukhona lokhu manje osekufuna ukubuya okwasilahlekela kudala sekubuya nge young generation. For instance, I'll make an example. There's a young boy, very young boy, ukhulele kubo kusontwa kungekho lutho. He's a Xhosa guy, ubefunda e St John's College, one of the top colleges in Johannesburg. Now make a matric, iyenzeka ne college. But mayenzeka kuyena, fortunately athole umuntu or more enlightened ngalento yokuthwasa athi no. I think la kuwena there's something I don't understand, but I have to help you go through ngokuthi ngitshelwe abantu bangini. It happened exactly like that. And that boy is a multimillionaire. He's about, I think, 25 or 26. He calls himself an entrepreneur. Now, unamahashi manje, unayonke into now. Amakhehla ayekhuluma kuyena ukuthi sasifuya amahashi, so sinawe sifuna ukunika ifa lamahashi. Unamahashi omjaho, and so on and so on. So, ziningi igameko, Vanessa. La manjena, one has to sit down and say, ake sibuke lento. Sibe analytical ngayo, sibhekisise ukuthi kwenzakalani kulezi ingane ngoba iwari yami sizozithwasisa lezi ngane and we are destroying the future yabo kanjalo futhi ke nempilo yabo ngokuzayo. So basically,
Baba, let me just quickly come in there. Njengoba ukuthi a lot of these kids, because abantu baxakekile abazuthi bazozenzani, they do end up zithwasa and like you're saying, ruining the future. But now who can help them in terms of lo mfana okhuluma ngaye managed to find somebody who understood what it was all about? So is the onus not on traditional leaders akhona or healers akhona already ukuthi nabo babekisise ukuthi indaba lezi ingane kuhamba kanjena? Because you are one of the few people that I've heard talking about this, so how are we going to get that message out there?
Yes, I think, Vanessa, it's a three-tier thing. This one, it's a family involvement, it's a teacher at school's involvement, and then bese kuba ke a healer's involvement. For instance, indaba iqala kubazali. Abazali uma bebuka these peculiar things enganeni ini i developer lento and so on, kufanele ukuthi bazame abazali ukuthi baphuthume babuze kwabomndeni asebahamba ukuthi kwenzekani kulengane. And uma kuyingane ewayo bese lengane iyakhuluma, they have to listen carefully ukuthi uthini lo mntwana. And futhi uma eseshilo bese bebuyela back futhi khona lapha emsamo wabo ukuthi siyanizwa nithini, how do we go about it? That's the first one from the family side. Now from the school side,
before you go there, sorry above VVO, before you go to the school side, let's stick back to the family. When you brought up e-history towards South Africa and our land and our traditions being taken away, abazali abaningi don't know how to be the intermediary between lengane and abantu abadala, because they also might not have had that experience, if you know what I mean. So njengokuthi izinto ziyabuya, for a lot of parents that's a difficult one, because mhlampe nabo they did not observe those traditions.
Yes, you see, since Vanessa ukhulume ngama traditional healers, ake ngithi ngene kuona kancane, of which Nomkhize is part of that. To me, healing is not about using impande. To me, healing is about knowledge, information, and then explanation, and thereafter you can apply whatever you are applying. In other words, each challenge nathi thina belaphi lendabuko ukuthi we have to teach our families. That is why Umkhize, for instance, is on podcasts, YouTube, and also he has published books, because by these books I'm trying to say there is the information there. So then njengomzali bese usebenza usuka kuyona, ngoba you are correct Vanessa, kunama families abathi thina asazi lutho ngamasiko, asikhulanga ngawo, and kodwa sesiyashayeka namhlanje. So okay, that is why I'm saying now i-family kufanele i-family kube iyona ezama ukuthi it dig more ngezinto ezikhona. For instance, radio, when I was still on radio during my times, there were no such programs as we are talking now. Ama inhlelo fana lezi namhlanje sekukhona ama TV programs akhuluma ngalezi zinto, sokukhona njengoba nathi senza la kuyivuma iteshe iningi ngengibani. Now it's there. So it is now in the hands of zabazali ukuthi but utilize those things, those structures in terms of understand and ukufunda ukuthi kwenzakalani nencwadi lezi ezibhaliwe bafunde kuzona and so on. Now ke yini ngisho njalo na ngoba inkinga yabazali bandla, because of frustration bagijima baye kwihila, ku traditional healer. I-traditional healer automatically izokutshela one voice, thwasa. You see, uzokutshela ukuthwasa. Now inkinga futhi ekuthwaseni, uma esele umntwana akho ukuthwasa, you see, uzodoma umntwana ephuma namaphupho ewaphupha etshelwa, athi mathi yamtshela ugobela, then ugobela will say yini ngathi sewazi kakhulu pho be uyaphi. Kanti she or he has to listen very carefully. Now okunye ngifuna ukusho Vanessa ukuthi it is time for our government, particularly the departments like arts and culture, department of health also, to come up with some programs of saying, guys, bukan sikhululekile, but masikhululeka engathi kuningi ke manje ukuduka. How do we correct loko kuduka okwenzeka kithina njengesizwe naseyinganeni zethu?
Alright, sizoyibamba khona lapho for now. But Vivi, we're going to take a quick musical break and continue this conversation. Thank you very much. Lots to absorb and think about in the meantime. Siyabonga kakhulu, we'll get back to you just now. It's 10:32 on Vuma 103. It is till noon. I'm Vanessa Marawa, Sikhuluma noBaba uVivi Umkhize about the state of our kids and ourselves, really, as abantu base South Africa during this Heritage Month. So I know we've got listeners from all over by corner with Twitter namhlanje. If you've got questions, you can also tweet me at Vanessa Marawa or at Vuma FM. I can see people from Rustenburg, Pretoria, all over South Africa. So thanks for tuning in. Do send us your questions on the WhatsApp line as well. It's 072-998-0141.
Your favorite soul, and R&B music. Not only for Sundays.
It's Lira with Hamba. It's 22 minutes until 11 o'clock on Vuma 103. It is till noon, and we are going back to our roots this morning with uBaba uVivi Umkhize. If you've got questions or you'd like to just tell us about your experience, maybe you or your child has displayed lama signs uBaba akade khuluma ngawo, ukuthi ingane iyaquleka, all sorts of different things happening, but nabantu abadala, or maybe it happened to you now usakhula, what is it that you did? Did you find the peace that you sought? Did you go to a traditional healer? What did you do? I'd love to hear. And if waigcina uthwasile and turns out that maybe that's not what you were supposed to be doing, how has that affected your life? As uBaba uVivi said, sometimes we are quick to take that route, and sometimes it's not the route for you. There are other things that you were supposed to do, maybe not that one. So if you do have a similar experience, or you'd like to ask a question, maybe you see your child going through something, you can send us a WhatsApp on 072-998-014. It's Natalie Cole, I Miss You Like Crazy. 10:45, that is your time this morning. It's the 2nd of September 2019, kicking off Heritage Month. Take me out for blues. Going back to my roots. back to our roots this morning. And you know, Babu VVO Mkize from Umsamo Institute talking to us this morning. Babu VVO, thanks again for your time and welcome back to the show.
Siyabonga.
All right, I do have a voice note, Babu Mkize, that I'd like to play for you in line of with what we're talking about people taking the route of going through initiation and maybe finding out later in life what it might not have been the way to go.
Olo Vanessa no Babu VVO. Sisimina ngayenza lento. Ngakula kwathiwa nami finally umama engayekena wathi finally ngiyothwasa. That was 1992. And my life hasn't been the same since. Konakala nje izinto eziningi angazi ukuthi abantu bayenzelani lento ngoba isono. Konakala nje izinto eziningi. Naze ngayeka ngisho ukusebenza isikhathi singafikile ngoba I'm not okay. And akekho umuntu okwazi ukuyilungisa le nto, akukho la ngayile khona, abantu bayahluleka ukuyilungisa. You live your life nje ukuphela kanzima ngenxa yomuntu owenze imistake ngempilo yakho kanti usho ufuna usizo.
So that's very scary, Babu Mkize, if you're thinking about a grown-up whose life is now not okay because of a decision or indlela owathiwa akayithathe and it wasn't meant for him.
Yes, Vanessa, it's painful. Izinto engihlangana nazo kakhulu esigodlweni emlambo omunye because you see, what you find is that umuntu uyagula. We have to diagnose ukuthi uguliswa yini. Uzothola ukuthi omunye uguliswa ukuthi wembethe. Now, as I always say to kwembatha kuhlukene kahlanu, mhlawumbe uguliswa ukuthi lo muntu amembethe kufanele athathe igama lakhe asebenzise lona, ilona elimgulisayo. Omunye uthole ukuthi umama wakhe okwakufanele athwase, but manje na idlozi seliyabuya selizogulisa yena njengoba kuthiwa izono zabazali ziyowela kubantwana. Another third thing kungaba ukuthi yebo kufanele uthwase, but what I've noticed 80% of the times ukudliswa impande okungeyona.
Okay.
Because amathongo awefani kanjalo futhi nobunyanga abufani. Idlozi Vanessa elihlupha kunawonke ngisasho nanamhlanje elomndawo. Because iproblem yalo impande yalo lizisholo lona okwesibili futhi lizikhulumele lona ngamaphupho. Now kungcono okwakhe mayethi kwaphela yonke into. What about someone anele angene ekuthwaseni enze yonke into avale kamehlo angaphinde abone. Omunye angene ekuthwaseni ashawe i-stroke sokuphelile ngayo. That is why I actually sat down and thought about this thing ukuthi we have in one way or another teach the parents ukuthi ingane ekhaya asilandelele izinto ezenzayo nokuthi kwenzakalani namaphupho enzakala kule ngane. I always also discourage people ukuthi mayephupha bese hamba eyakugobela. Akaka aqale athi interface nethongo lakhe ahluleke ukucommunicator nalo ebuze ukuthi lokhu nalokhu nalokhu basho ukuthini. For instance, UKZN, I've got 4 guys. Omunye wenza civil engineering, omunye wenza law, ababili bakwa arts. Now law okwa civil engineering already he's seen something masters. He even calls himself he's an astrophysicist. Now unezinto ayibona emkhathini ezinye ini and so on. Na umuntu onjalo usiyasuka usiyamthwasisa engabe ulandela indlela yakhe yini lena eyenza kuyena. My argument Vanessa quickly is this one. The world produced Einstein, the world produced Newton, bani. Are we not then killing the Einsteins of today? Because lezi ngane ingane ezithwasayo kwenza noma yini kufanele simonike, because uzothola ukuthi omunye angona ukuthi athwase kodwa bafuna ukumnikeza something that will solve a problem in the real world. So that is my argument ukuthi you see siyaphuthuma ukuthi mntanami thwasa ithi ingane ino 4 years, no 4 months, kuthiwe no inabantu abadala inendika idla igobongo. How dare can you do that? That is impossible. Ungathatha ingane eno 4 or 5 months uthi ayidla igobongo. So ke all what I'm saying mina kithina belaphi bendabuko ogobela mhlambe kuhlangene nama academic institutions, psychology hlangene no government, is that let's look into these kids ikakhulukazi lezi ezehlakalelwa yilezi zinto ezikoleni ukuthi no athi uthisha mntanami ake uhambe uyoyilalela kahle ekhaya uthola ingane ithi ngigcine ngomatch esikoleni angisayi ngoba ngiyawa mangise esikoleni uzame uyilungisa ihambe ingane yesikoleni ifikiwe bese uthi ke nina badala iceleleni ingane mhlambe bavuma abadala igcina ingane ngempela ithwasa kodwa ukuthwasa kwayo ngizwe kahle akukona lokhu thina esinama stereotypes akho ukuthi yoba isangoma uyoba ukuthi nokuthi 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 so therefore are we not misdirecting izinto ezenzakala because Vanessa there are so many things that we as Africans we have lost uyabona makhulwa ngeland Vanessa ngiyayizwa lento kuthiwa mina bring back the land bring back we are talking about the soil and which has been politicized. What is it that was left in that soil? So in other words, if ubaba wa abazali bami babehlale eplazini elithile, I must be allowed ukuthi ngiye kulelo plazi ngiyolanda abadala nenxiwa nomcebo wakhona ngubuyise ngulethe la sengihleli khona. So u bring back the land, yes it's good, but is it bringing back the ancestral wisdom, the wealth that was there? So these are the kinds of things that you must question and so on.
With us being Jobusho, there's been a gap in our understanding and our passing down of information in the generations between this apartheid and all the other disruptions that we've had. I then worry, Babu Mkhize, ukuthi, well, how are we to know then? I always understand, Uti, you know, you will get the dreams, your ancestors will direct you in the way that you should go if you are going to go through initiation. But Nakona, how do we know that we're getting the right information and how to interpret that? Because I think abantu abaningi just don't know what the dreams actually mean. Uti, ngipupa manzi, what does that mean? Somebody is just asking now, if ngipupa ngkogispandla sembuzi, what does that mean? There's so much that we don't know what that means. Which is why we end up going down the path of ruining our futures because someone will tell us umuntu outside of ourselves or outside of our family ozositshela yena ukuthi asenze kanjena. How do we get that knowledge? I know you've talked about the books, but there has to be some way where it's clear ukuthi mawuphupha lokhu kusho lokhu, because I think a lot of people are going down the wrong path because of that misinformation.
You see Vanessa, it's unfortunate that sonke sabelaphi bendabuko sithwasile. We don't know our specialities. Uthola ukuthi everyone o pick and pay or u checkers ugeza abantu uthatha amachaza amaphupho wenzani and so on. Kanti it is very good for ukuthi makufika umuntu kumina ngiyazazi ukuthi I'm not good ekuchazeni amaphupho. Fanele mina ngim refer to someone engizothi yabona wena inkinga yakho amaphupho but I can't understand them. Ake uhambe uye kusibani bani. Hamba yegobelo othile. Yingakho ngikhuluma ngama specialities. Now we can write a book as I'm busy with one now but it's a next year echaza ngamapho but nakhona ngizobe ngichaza nje in general rather than to be specific because you see amanzi bangawasebenzisa in five different ways to five different people but asho izinto ezehlukile. That's another challenge ngoba ithongo nethongo likhuluma ngendlela yayo. Now to answer your question ukuthi how do we then, all what I'm saying mina ukuthi thina belaphi bendabuko, let's be sincere and be honest with what is my speciality. Let me not call myself a spiritual healer or a practitioner kodwa ngibe ngazi speciality sam funa ngisazi ngikwazi ukuthi ngithi no uyazi wena udinga umuntu okanjena udinga umuntu okanjena or else for instance ake ngithi beze kumina ke ngiyakwazi ukuchaza amaphupho kufanele ngithi mina kumntwana yazini ngicela ungilandele abazali bakho so that I will explain to them ukuthi ene yini okufanele yenze. Ngizokwenzela isibonelo nje Vanessa, into eyenzeke izolo lana kufika abantwana bayi-2 uyagula lo munye useke wayothwasa but akwenza kangalutho. Now my fear kimina, then I told her straight out, let go and call your father and your mother. Uyazi kuba ba u-9 wakufanele uba abazali babo bababonge. Now lo gula kakhulu uyingane yamiselelo ukuthi ingane yacelwa zazi ngasaveli ingane, so useguliswa yilokho ke manje. But now uyile kulomelapho wena washeshe wabona ugula wasuka wasethi no wena thwasa. So these are all kinds of things I think abazali sibamele babe involved kule zinto bangazibalekeli. Angathi umzali mina I don't do these things ngoba naku isingibambile seyithinta ingane yami ake ngisukume ngibone. Njengoba sasikhuluma last week Vanessa ukuthi if someone is telling you something use your logic phela. to link it ukuthi iyahambisana nalento le. I even said to you ugingrika nemoto bese ngithi ngizobethela. Those two things azihambelani. Ukubethela nogingrika kwemoto akuhambelani lokho. Who ubani lo fike wakuphi imoto osekuphuca futhi na? We looking to all those sorts of things. Omunye uzothola kholuthu kuphela nje fanele abonge inkini mhlambe ahamba esontweni ayonikela ayamenzela imisa omunye mhlambe uthola ukuthi fanele amnike isithebe. You know, a number of things.
All right, asibambe khona lapho Babu Mkhize, until the next hour. We've got lots of questions that have come through on our WhatsApp line. Thank you very much. We'll call you back after the news at 11 o'clock. It is 4 minutes until 11 o'clock. News coming up at the top of the hour. If you do have questions for Ubaba Mkhize along the line of this topic, you can send them to me on 072-998-0141. It's called Fool's Gold. 17 minutes past 11 o'clock. It's a Fuma 103. It is till noon. I'm Vanessa Marawa. And on a Monday, it sometimes happens that we have to do a double serving of the... Going back to my roots. So today is one of those days with Ubaba Uvivi Mkhize. We have not even scratched the surface, really, of the topic for today. But let's welcome him back and just a recap on where we were going with this particular topic. Sawubona, Baba. Welcome back once again.
Thank you.
All right. So just to recap on Indaba Esikhuluma Ngayo, I've got a voice note, Babu Mkhize, which I'd like to play, and then we'll pick it up from there.
Sanibonani uVuma FM. Ngithi mina ngiyi-one of abantu lento achazayo ubaba lapho ukuthi kwesinye isikhathi akumelanga uye uyothwaza. Ngimane ngabhayiziswa thola ukuthi iy'nkinga zangangibhekene nazo ngagcina vele sengiphuthuma ngiyahamba ngithi ngiyothwasa kanti akumelanga ngithwase ukuya ngiyithunywa lezi engihamba nazo. Wathola ukuthi ngene enkingeni kungconywana manje ngoba sengathola iqiniso ukuthi from kusaqala nje bokungamelanga ize ngene lapho ekuthwaseni. Ubuningi silahlekiswa yile abantu laba ukuthi sihamba sithi yobuze ukubona bese bayasilahla bathi wena umele uyothwasa kanti ukhona into vele abayihlosile abayibhekile ukuthi bayiyenze kuwena ngokukulimaza. Ngalimazwa yibona la bantu laba abayinyanga abanye izangoma kanjalo kanjalo ngoba ngingazi ukuthi bangidlela umona ngabantu engihamba nabo orini but bangibopha zonke iy'nyanga lezi umningi ngathi ngizihamba zangilimaza nje. Ngithole kamuva after umkhulu lo bengithe ngihlangane naye wanginika nencwadi yakhe ubaba uVivio. Ngisengiyifundile ukuthi okuya ngithunywa nabantu osebenza ngabo bame kanjani empilweni. Ngathola ulwazi lapho ukuthi ngize ngime kule simo lesi ngime kuso ngiphume kule inkinga lezi engifakwe kuzo. Abantu labo kumele ngabe bayanginceda kanti kuba yibona labo ukuthi bayangibopha.
So there's quite a lot in that voice note, Babu Mkhize. The thing that worries me or concerns me is why do people do that in terms of amahilas that take people down this road? Bazgahle nabo ukuthi they're not supposed to.
Okuqala, Vanessa, the first point is you have to voice it out if you don't know. Mawungazi uthi no lena iyangisinda uyazi kufana nokuthi Vanessa uzwe umuntu ethi konke la ngihamba khona bathela amidlozi ngeke bakwazi ukulisebenza akekho futhi ongilapha to get it akekho oyongilapha. Now lo gobela instead of saying listen I don't understand le calling yakho ukuthi isima kanjani, maybe it's too scientific, maybe it's something outside ukwelapha lokhu esikujwayele. Okwesibili ngizokubeka nje which is actually operating in nowadays indlala which is money. Now, whoever ongena ngomnyango kufanele uthole isend kuyena kanti ngabumtshela omunye ukuthi no. Uyazini wena hamba uyofuna umuntu okanje or hamba uye ekhenekeni. You do like as doctors do, be referral nabo futhi.
Yeah.
The third one ile ngizothini ile yokuba uShoprite or Pick and Pay. Ngoba uyezwa kuthiwa ene kunento kuthiwa igobongo. Therefore now sizo apply yona. Uyezwa kuthiwa abantu bambathiswa umhlwehlwe mabembede. Nawe futhi woza umuntu uzombathisa umhlwehlwe. In other words, you are flowing with the stream. That is why my argument at the moment ukuthi these young people, we need to do a clear research kubona. We need to understand ukuthi kwenzakalani kubona. But I know ukuthi akubona bonke abelaphi abaphiwe lokho. Kodwa uma sizokwazi ukuthi nazi ingane ziwu 5 ziyahlukumezeka. Specifically lena inkinga yayo yini? Mhlambe it's beyond my apprehension, ingaphezulu kwami. Uma ingaphezulu kwami ifuna ngithi kumuntu hamba uye kusibanibani. Bakhona abanye babafike la athi ngile kumama othile ngakuba bothilwa awuhambi uyofuna baba umkhize kulento uzofika akuchazele. Because you see lana kuzothi noma kuvezwa ingane eyoba u-Einstein one day wena bese ugijima uyayithwasisa kanti engabe uthe I don't understand this. You see, I've met 3 boys, all of them omunye ethi uyahlanya ekhaya uyi-twin. Now i-twin lakhe limu-understandayo, the guy ayikho i-degree yakwa-science angayiphasa ngo-distinction, applied mathematics, chemistry, what. Now mawuhleli naye ungazange wathi advance kakhulu nawe ugobela ngokwemfundo uyomxosha ngoba uyothi uyahlala. Now izinto azikhulumayo nani nazibonayo, now they make sense umuntu kimina as a person owathi uthatha igxathu ekufundeni. Now also kungakwenza futhi ukuthi kwakhe ingqondo nako omunye ozozinikeza isikhathi. Inkinga ile engisho ukuthi ke the 21st century, it's a calling to us as a traditional healers to now start helping these young people and say no. Labantu kukhona lento abafuna ukuyibuyisa, the lost legacy of an African child abafuna ukuthi ibuye ngabo, rather than jobesho ubhuti lona ukuthi nami ngakwenza lokhu kwasho kwacima and so on. So yilapho baningi Vanessa umuntu othi sengene ekuthwaseni iy'nkamba zibole. Mombuzi kwathi wani wathi ugobela ngizihle kunjalo. Omunye uthole ukuthi sithi salukwazi amalithi khehla siyaphi la ekhaya asiphume sahambe, athi mathi wakho umagobela bese ligobela qhapha lizokhipha inkomo yami before uhambe. Now the question is, ukhipha inkomo njena wenzeni?
There's a message that's just come through, Babu Mkhize, esho ukuthi uyavumelana nawe. Wacishe wafa bengithwasisa sengiphothula ngasha nendlu nezingane. Ungaphuma ngisho lapho sasala sinjalo. Yo. So things are really there's, you know, I do the show Nami because I want to gain some understanding on things, Babu Mkhize, as you know. So what I want to know is then how is it that if you are trying to do the right thing when ungazike mhlawumbe uye kumuntu wathi ufanele ungene uthwase, so when yourself your intention was a good intention because uyazi ukuthi abantu abadala bafuna something and you've heard from someone else ukuthi this is what they're looking for, so when uyenza ke ngenhliziyo enhle to try and do what is being asked of you, why is it kodwa ukuthi ugcine kuwena olimalayo, if you understand the question?
Yes, angithi kugcina kuwena in actual fact agcini kulimala wena kuphela obuthwasisa unogobela uyalimala. I always say to people, look around kogobela, iningi labo bayahamba emhlabeni because kunamadlozi abantu ashaya nayo. So uzithola ugobela uthi ugobela ngaphi lapho kodwa unama problems kwawena, lama problems wadalelwa yilabantu ongabenzeli kahle esigodlweni noma emsamo. Now on the other hand futhi sibheke nabo laba abasuke bethwasa, uthola ukuthi omunye athwasise umuntu kahle athwase kahle because lo muntu unama expectations akhe ngapha kunendlala, bese khohliswa omunye ukuthi hayi umkhizi uyabheda wakwenza kodwa wakurobhoza kumina and so on. You see, so these are all kinds of dynamics. Mina all what I'm saying here, ngifuna ukuqwashisa two group of people, ngifuna ukuqwashisa abazali ukuthi akake babe involved ey'ntweni zey'ngane zabo. And then okwesibili nabo laba bayingane nabo you see naye manje kunoma social media kunani nani in khona bako Facebook ikhona bako bani bani they advertising themselves and so on. Now it's not about advertising yourself, but it's about what is it that you are offering. In other words, if you umelaphi, ask your question, what is it that mina as Dr. Mkhize am offering to the community or to the public? And if something comes, engakwazi ku offerisha, ngithi umuntu hamba uyoyifuna, rather than just to do it and so on and so on. Now enye into ehlunguke futhi la Vanessa, uma ubheka kakhulu to these youngsters and so on, ukhona ngempela Vanessa oke kufanele athwase umntwana. Nithi ngiyamcelela banqaba bakubo bese ethwasa umntwana qhubeke, but la ubona khona ukuthi wenza umsebenzi omuhle yini ngalesikhathi esephinde la futhi esikoleni, aqhubeke futhi afunde esikoleni. I've got so many candidates like mina, I think about 5 or 6 iy'ngane ezifike zathwasa zenza yonke into, and then they're back to school, and abanye they are in multiracial schools, and ngihambe ngiyo-explaina ukuthi what is happening kulo mntwana, abanye they are just in ordinary government schools. So what I'm trying to say is, yes, bakhona abasuke befuna ukuthi uphuthumeke. Nakhona ufuna umtshela umntwana ukuthi uyazi wena uyebo ngikuthwasisile, kodwa according to izibonakaliso zakho ngeke wena ube nesigohlo, ngeke ulapha abantu wena. It might go along the side of the academy or whatever that you are seeing kulo mntwana loyo.
So why is it Mkhize, that there seems to be a larger a number of individuals, whether young or even my age, who are being called to the gift?
Yes, I think I've touched on this one. See, Vanessa, yes, as you are saying, why now there are so many people? Ukhumbule Vanessa ukuthi kunabantu abakithi as individuals abafele endaweni ethile, kunabantu as individual families ababe neziphiwo ezithize ababenza ukuthile, maybe in the 19th century or 20th century. Now this is the 21st century. Usiyabuya ke lo muntu usebuya ngoba usekhululekile. Remember, when the country was oppressed, it means even our ancestors lokuzana ways were also blocked. So now we are free. That is why manje kungathi kuvulelwe umpompi. That is why ngithi ke mina ke lo mpompi ovuleka ku youth asugade, ngoba ile youth esogcina sithola ama scientists kuyona, esogcina sithola ama herbalists kuyona, esogcina sithola the best doctors kubona abazo addressa the diseases ezishayayo. For instance, I've done a research about this bobo ukuthi i-western medicine iyakwazi ukulapha isibobo, not at all, ayikwazi. So mhlawumbe siyoba naye ukuthiwa wena uthwasela ukuthi wena uzospecializa ngesibhobo, wena kunabantu abashawa amakhanda elingapheli ikhanda, wena uspecializa kulokho and so on. Angathi umuntu umeshawa ikhanda amazinyo uthi thwasa, because it might mean something else. So ke my appeal ukuthi asizameni ukuthi ngamanye amazwi create these people, ngizothini, put together these people, siba understand, siba koke. That is why UKZN opted ukuthi ibe nogobela wayo ngaphakathi who will assist the students, ukuthi asibe nomuntu wethu nazi students yasibona siyashayeka, and therefore na ngiyagobela hambe khona.
Oh, okay, I did not know this.
That's, oh yes, it's started about.
So what I'd like us to talk about when we come back, Babu Mkhize, is what should parents be looking out for? What is it that your child tells you, or what does it, your child display in terms of behavior or dreams or whatever it is, so that now we ask ukuthi makunjena fanele ngenze kanjena? Because I think there is an information gap with generation Lena yetu and the one before, ukuthi maybe we are not understanding what we are what we're looking out for. And for abantu abaningi bayashuthi bayaphupha baphupha lokhu kusho in local. So maybe I know people are different, the individuals, but in general, with my muntu ethi ngiphupha ulwandle, does that mean XYZ? My muntu, you know, ngiphupha whatever it is, you know. So you can give us an idea of what parents and maybe ourselves should be looking out for in terms of the conversation that we're having today. So we'll talk about that when we come back. Ubaba uVivi Mkhize with us in Back to My Roots this morning from Umsamo Institute. Lots of information coming in this morning. Thank you for your messages. You can still send. It's Ernie Smith with Crazy, 11:38. It's Vuma 103. It is till noon. My name is Vanessa Marawa. Welcome to it. Just 22 minutes until the lunchtime shakedown with Unanda, the Fresh Prince of the airwaves. He's coming through from 12 until 3. 3 to 6 to drive you home. Locomotion, Jacinta Ngobese and the Big Mic. That's happening between 3 and 6 this afternoon. More great music coming your way. For now, to our roots. We've been doing that for the last hour and a bit, trying to find out what is this this cry abantu abaningi are going through quite a bit, and trying to understand it all is sometimes just beyond everybody's reach. And so we do have Ubaba Vivi Om Kize talking to us this morning. Baba, welcome back. Hello.
Yes, Vanessa.
Yebo. All right, quick one, Babu Mkiza. As I said, if we may, for the next minute or so, just give a generalized idea of what people should be looking out for. Amaphupho anjani? What is it that will tell you that your child or maybe yourself needs to do something for abantu abadala, and what that thing is according to that dream?
Let me explain this, Vanessa. There are obvious dreams, and then there are dreams that are not just obvious. For instance, kukhona umuntu ophupha izangoma, egida, gqoka amabhayi, ebona isalukazi noma ikhehla bekhuluma kuyena besho izinto naye abonayo ukuthi no. Lezi zinto zisho ukuthi ngizowuthatha, kufanele ngithathe umsebenzi. Well, I'll come back to that one. Let's file it up. Ukuthi ke wena bese wenze njani. And then the second one, kukhona ukuphupha amanzi. Uphupha izulu netha, uphupha amanzi acwebile, uphupha ulwandle, and so on. There's a two way there. Bakutshela ukuthi wembethe, noma bakutshela ukuthi wena unethongo lasemanzini okumdawe. Now ke bese kuba yiloku kwesithathu, la uzithola khona uhamba udwayiza ubuyundize, kodwa futhi ungafika indawo uhamba udwayiza ubuphinda undize. Lapho kukabili kukhona ukuthi either ukhona owakini owafele entabeni osebuya ngawe, okufanele ukuthi enzelwe oluthile, not ukuthwasa, enzelwe okuthile lowo muntu. Kufanele kufuneke ukuthi ubani, wayiphi century, and so on. Now let's go back kulokhu ke manje kokuphupha izangoma, kugidwa nani nani. Lokho it's obvious ukuthi bachaza ukuthi wena kohamba kuhambe ngizothini uwamukele umsebenzi wabantu abadala. But let's be careful, abasho ephusheni ukuthi thwasa, ngoba uma sebefuna ukuthuma kumuntu bayakutshela ukuthi bakubonisa umuzi ukuthi nanku umuzi oyoya kuwona, and so on. Now uma ufika kulowo muzi loyo, ugobele into yokuqala ofuna yenze, funa abheke ukuthi ulethelweni kuyena. Mhlawumbe ulethelwe nje ukuthi akugeze inagezi leli thongo bese yakudedela, hayi ukuthi akuthwasise. Bese bakhona lawa obvious, mhlawumbe kuye kufike umuntu athi umthetho wakho awulaleli, uyoyenza nini into esiyifunayo. Therefore manje sokufanele manje abuyele naye ke emuva emakhandleleni noma empephweni ukuthi ngiyanizwa nabadala, anginqabe lutho, kodwa ke be explicit, niyibeke njengoba injalo indaba, ngoba thina asazi lutho, nala ngaphandle futhi nabo bayasidukisa, and so on. Learn to communicate with them. So ke abazali into efanele bayibheke kakhulu ukuthi ngenkathi eyikhulelwe ingane umama kwakwenzekani. Ngenkathi ingane seyizalwa, have that history as umama. Ngenkathi ingane ikhula, keep that history yaleyo ngane inini, ngoba iyona leyo history that will determine at the end of the day le ngane lena kwenzakalani kuyona.
Mawuthi history, baba, uchaza ukutheni? What exactly are the parents looking for?
Let's take uVanessa for instance. UVanessa, umama wakhe emkhulelwe, what sort of things azenzeka kumama wakhe? Amzali uVanessa, amamzali umama uVanessa uthi okay nango. So uthola ukuthi enye ingane mhlawumbe angeke yenze kanjena, izobona lengane omunye efaka isiphandle ekhaya bese iyakhala nayo ithi asifuni isiphandle. Uthole enye ingane mhlawumbe mangabe kuwukuthi ibona mhlawumbe umuntu mhlawumbe oyisango ikhale leyo ngane, or else enye kube nezinto ezikhulumayo kuthiwe lengane kukwenzakalani. You see Vanessa, there is something esingayi-understand le mnyama. There are so many rich lokuzana case studies langaphandle la ingane kwehlakala izinto kuzona ethi misixoxele ingane ithi no mina ke kwenze ukuthi nokuthi but my mom and my dad don't want to listen. So kuningi Vanessa, that is why I'm encouraging students mina sema university to do research on these things because ibona abazosiza ukuthi no makanje kukanje and so on and okuzogcina kulawula nathi ke ukuthi ke usuyangenelela ngoba uthanda imali unendlala kombu ungenelela ngoba ukuthi ujahe ukuthi kuthiwe unamathwasa. That is why mina for instance if umelaphi wendabuko you must actually have five things okufanele uziperforme. Eyokuqala is to be a researcher. Eyesibili be observant. And uba observant kwakho involve the first point ye research ukuthi understand kanti kunezinto eziphecular kanje ezenzakalayo kwelapheni kwami. Okwesithathu bese kuba uyini ukufundisa ukuthi no la kanje if uVenesa ezothi babumkhize ngiyakuzwa uthi angenzela imbele but I don't know what imbele uthi angenzela umhlonyani wona omisa into but what is umhlonyani therefore as umelaphi you have to teach a person what is umhlonyani if you don't know go and learn about it. Bese ukuthi okwesinye okusemqoka ukwazi kabanzi be a well informed person about healing about ukuphathiswa and the calling ukuphathiswa and the craft on its own understand angathi umuntu mengena kuwena uvela uthi unendiki unpack that explain to a person yini indiki and mawuthi kumuntu idli gobongo lidliwa ubani why kube iligobongo linamuthi muni linampandeni phakathi. And then the fifth one is encourage the person to say okay fine uyabona ke manje into ofuna ukuyigade wena rela kakhulu emaphusheni akho I know ngeke uunderstand but buyela kubazali we know nabo ngeke baunderstand bese siya kule nto engengayisho ekuqaleni ukuthi ke kufanele ukuthi niye kumuntu ngempela enazi ukuthi lona knows amaphupho because at the end of the day Vanessa is that what worries me ukuthi abelaphi bakithi bendabuko abekho abashiya ilegacy ukuthi no lento yaqhamuka nobani oyinyanga ukuthi kwenze ukuthi nokuthi uzwa kuthi hayi inyanga ishonile hayi sangoma shonile hayi ukuthi nokuthi to me my belief is that when you are given a craft by your ancestors bakunikela ukuthi ushiye ilegacy emhlabeni yalokho owakwenza kumbe mhlawumbe okuyikona bakunika kona wakwazi ukuthi ukumise kuthiwa wow you know we never knew ngiyabona ngizokwenzela isibone ngoba kuyihlahla zemithi emlazi uba kuyihlahla zemithi esaphila udume ngenyoni ukuthi into ekuthiwa inyoni engane ube ngayibheki that's a legacy he has left that legacy now needs to be packaged and ibekeke kahle.
Okay, so the there's so many questions I still have, Babu Mkhize. Unfortunately, because of time, I also would like a few comments that are coming through from Umlaleli. I'm going to play a voice note and we'll take it from there.
So, when I say Zvino, Babu Mkhize, Lapo Studio, Utembi, Lukuruma, you see, Babu Mkhize, as a status seller, and gazing to Zizu, is Balegi, Lakota, Nginumbuzula, or Babu Mkhize, and Telbuzus, any. Nje mina ngimina ekhaya kithi bekuhlala kuphuma ukuthi umafana ngabe ene uyena owathwasayo wabayisangoma manje lento isiyehlele kumina sengiyengayo ukuthwasa hayi kwangahamba kahle la ngangothwasa khona ngasheshe ngaphuma ngabika ugula kugobele ngangikuyena ngoba ngangibona engazuthi usenzisilwane kakhulu so manje lento iyangihlupa ngoba ngicine ngishike kanjalo ngayibuyela ekhaya ingihlupa la ekuthenini nengane kadadewethu nayo ngokunjalo nayo ifanele ilokhu zibe umthandazi lezinto lezi kanti zisebenza kanjani thina sonke egcekeni sesoba yizangoma kuyenzeka into enjengaleyo ngicela nje akangiluleke kulokho
ngizobamba khona lapho just because of time. Babu Mkhize
Vanessa, I think you raise a very good question. Yeah. Nami Vanessa ngengisho. Uthole ekhaya kuthiwe sokuthwasa abantu abathathu, no mama no baba. There's no such a thing, Vanessa. I can stand on my one foot. You see enye into Vanessa ehluphayo. Uma kwakunezikhwama kini. mhlambe kudinga ugezwa kwalezi ikhwama ukuze niphephe ekuguleni. Nigula nonke nje niguliswa ukuthi yilezi ikhwama ezazikhona emandulo zekhehle lithile ezikazange mhlambe zahlambululeka kumbe mhlambe ezangcoliseka zaba nombango and so on seziyabuya le ikhwama sezizocindezela ekhaya. Okunye futhi okufanele sikubheke Vanessa ukuthi njoba esho usisi ukuthi kwavele kwabheda kakhulu and so on kuchaza kona ukuthi it was not ukuthathwase and enye into uthi yena umama wakhe wehamba etshelwa ukuthi athwase. I'm against that. No one must tell you ukuthi thwasa. It's you who must actually say, I have these dreams. Ngithi mina athini ukuthi phangiyaweza baba uMkhize awukuthi nokuthi. So le ndaba yokuthi and uyangena kugobela athi wena fanele uthwase. Ugobela akathi there is a potential yokuthwasa kodwa basafuna sidlule la before uya lapha. Manje thina ke we immediately vele sigaxa ibhande bese sithi ene thwasa. Okunye futhi engifuna ukuthi ene ngimchazele kona umntwana. You see mawuhambe uyothwasa kufanele ugade into ezintathu. If amaphupho akho engamukeleki ugobela wakho hamba ngoba phela uthwasisa abantu engawalaleli. Okwesibili musu kusatshiswa impilo yakho ayiphethwe umelaphi iphethwe uNkulunkulu. Musu uthatha umuntu hayi uzobona nje wena uyohlupheka uzufe uyoshayiswa yimoto mtshele ukuthi let the cars zingishayise it's fine anginankinga but ngeke ngitshele wena let's not threaten people. Okwesithathu okusemqoka kufanele ukuthi uma kukuthi usiyathwasake ugobela abe yimento ungabi ungahambi yena phambili akuhambi idlozi leli elingenile phambili bese wena nogobela nilandela ngemuva akulekelele. Enye into Vanessa umzila ukuthi uthi wayesebenzisa iyilwane bantu benkosi ngiye ngithi umuntu akalashwa ugobela ulashwa isigodlo. Now Vanessa lihle iqiniso izigodlo zethu azizinhle some of us. So mawuzofika kamkhize kunenyonga leso sigodlo asisebenzi. Uyafika uMkhize unezinto zakhe athi ukhuphula ngazo umsebenzi ufuna kugcwale kwakhe leso sigodlo asisebenzi. Isigodlo must be pure, isigodlo must be as clean as a white sheet or a needle. So isigodlo umuntu engena nje ufuna ukuqhuma idlozi lakhe okujengisa kona ukuthi lesigodlo siyaphila. So therefore all what you as ugobela ozokwenza kuzovele kuflowe kuzenzakalele. That is why ke abanye bogo bengafuna amaphupho ngoba kunamathwasa or kunabantu abazokutshela bathi hayi bo wema uyazi ngiphuphe mina ugibela imfene la ngaphandle. You see now it's coming from ithwasa usezolixosha ithwasa. So I always encourage people ukuthi asiqale ngezigodlo zihlambuluke. Okwesibili bese kuba ugobela qobo lwakhe ahlambuluke ngokomzimba ngokwengqondo nangokwenhliziyo. I mentioned this last time. It's of no use ukuthi uyihila kodwa ube usagqumelene nezinto ezithile ngaphakathi usagcwele inzondo or whatever. You cannot heal any person. Be as clean as a white sheet. Be as open as you can. Let people say whatever they are saying about you, but wena wena waziyo ukuthi wenzani because at the end of the day you are dealing nomphefumulo womuntu la, you are dealing with impilo yomuntu. If lo muntu umdestroy at 25 kade ezophila 85 years kusho ukuthi 60 years wonke usubulele.
A question coming through on our Twitter, Babu Mkhize. Somebody asking me ukuthi idlozi balinga khombisi ukuthi fanele uyothwasa kuphi, fanele wenzeni?
You have to wait.
You must just wait.
You have to wait. Inkinga Vanessa sisuke sijahe. You have to wait.
Okay.
And enye into futhi engithanda ukuyisho ukuthi la ekwelapheni so ababela there must be a return ticket. Ungathi umuntu umusumela phile bese athi meme phone ebuye. Hey angiboni lutho ukuthi hayi kuzawulunga. Come back and then we see again amadloza wefani mhlambe njoba wamenza lo khona kose kuzoqhamuka ke khona manje and nokuthi abantu bakithi nabo phese bayeke ukufuna izinto ezitholakala ngama shortcuts rather take a longer route but so long as uneqiniseko usho ukuthi le longer route ikusa endaweni ephephile. People they like ama shortcuts. People they like ukuthi agamise ukuthi no mina sengukuthi I'm a spiritual healer and what and so on ekubeni kwayena awakha amafindo engakaqaqeki.
Well, we've covered quite a lot today, Babu Mkhize. Final one, though. Quite a few messages that we've gotten in with the same thing. Yoguti, we've gone to so many places. Sizanga, aghambanga kahle. So manje sesihlezi njena. Do you encourage people bahlale njena? Bengenzi lutho mabebona ukuthi akuhambi kahle, or what do you suggest?
Vanessa, there's a very good thing in telling you shokubantu. hamba uye emakhandleni akho ukhulume. Keep on doing that. Secondly, khuleka. Ngifuna ngilanga vele sikhulume ngevalue yokuthandaza. Ngoba sesithatha ngathi thina ukukhuleka khambisani nento ezedlozi, which is a joke. So ngamanye amazwi, mawukhuleka ucele kwabakini, ucele kuNkulunkulu ukuthi akukhanyisele uyingane yakhe, uyisidalwa sakhe. Kanjalo nawe ngapha, mawungakhuleki phahla na usho ukuthi ngiyingane yenu nabadala, ngiyazi ukuthi ene nifuna ukuthi ngibe yi-servant yenu, ngikhanyiseleni ngibone, rather than uhamba ubhaquze. And Vanessa, you are right, iningi lethu lihlulwa ukulinda and to be patient.
All right, on that note, I think we'll leave it right there on that note of being patient, but also being wary of what is going on around you. Babu Mkhize, as always, thank you so much for the wisdom you've shared with us this morning. Nabalaleli bonke bayabonga this morning by Ashunduti. Thank you for the time you take to enlighten all of us on your knowledge. What I would like from you, though, and what the listener would like from you as well, is to know how to get in touch with you and where else they can get the information that yes. you have told us today.
Okay. We have got the numbers. I'll give them two. It's 033-569-1317. 033-569-1317. And the other one is 031-007-2954. Gandike, we have started YouTube, the podcast, SoundCloud. People can go in there. Une talk yes bili, and every Monday Sarama talks amasha. That's where they can actually meet us, and that's where they can get also other numbers if they want to contact us.
Wonderful. Thank you so much, Babu Vivi Owo Mkhize from Msamo Institute, joining us this morning. Thank you.
Thank you.
It's 11:54, 6 minutes until the top of the hour, and thank you for listening. I've got a nice message here from Pums Hillcrest. Pum is always in on things. She knows stuff. So Pumi is just saying, why am I not sharing my news? Well, I'm going to share my news. Why not? Pumi, thanks for the encouragement. Pumi says, I must let you know that I am on the cover of Get It magazine, the spring edition, September edition. There is a 2-page spread. So if you are in the Berea, Durban North and Highway, I think, Highway area, the Get It magazine at your local everything, local store, local garage, has got yours truly on the cover, celebrating spring and celebrating being 40 and fabulous. So thanks, Pumi. Sometimes you get a little bit too humble in life, so thanks for reminding me to stop it. Wonderful morning to you. Thank you for hanging out. It's a beautiful Monday morning. It is springtime, so I hope there is a little bit of change in attitude. I mean, I've been saying all over my social media, it's a new season, so let's just change the way we do things. Maybe if there's something that you don't like the way you've been doing it, it's an opportunity for you to start again. So have a wonderful Monday afternoon. Look after each other and yourself. And leaving you with my quote for the day. It's from Abraham Maslow. And he says, in any given moment, we have two options: to step forward into growth or to step back into safety. Hopefully, we'll all move forward into growth. Have a wonderful afternoon. Until tomorrow. Bye.